Indonesia Bali on the beat.
Sara, sararara. Sara, sararara.
Not okay.
Basi nishafika kwako nahitaji penzi lako. Wengine walishi zingua umu senyori damai koko. Hela zangu walitafuna leo na imani kwako.
Masheri.
Che mama 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 nakupenda tu sana unavyo baby bania bania unanifanya nachizika
sasa baby nipera peni 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 peni
ona bila unangara
mami peni peni pe mama
sasa baby nipera
peni 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 peni
ona bila unangara unangara
Nipende vya kwako vya katikati Usiku minawe tupige pati
Kajina kazuri ni kuite kati
Mama, oh, tatu yako mama Nimeshe choro mwilini Nisi wezi kukuchiti Kwa kuwa unanifiti Mapenzi ya kajalana konde sina
Mapenzi ya kajalana konde sina
Sema nini mama Nikupe Sema wapi mama Situende
Zungusha body Body, 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 bo Zungusha your body Tingisha body Body, 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 bo Tingisha your body Zungusha body Body, 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 bo Zungusha your body Tingisha body, 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 ba. Tingisha ya body.
Sasa baby nipera.
Nipe, 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 nipe.
Kona bila unangara.
Mami. Nipe, 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 mama.
Sasa baby nipera.
Nipe, 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 nipe.
Kona bila unangara. Unangara.
Nipe, 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 mama.
Sasa baby nipera.
Nipe, 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 mama.